NativeSafi.com.
Inakuwa noma hiyo.
Leo kwangu, kesho kwako, nikipata shida mwenzangu sinicheke. Leo kwangu, kesho kwako, na usiombe mwanangu ya kufike. Kazi kubwa maripo kidogo, mafanikio yamenipa kisogo. Kila nikitafuta sirio ni tobo. Mama watoto kachoka miago, wanasema riziki mapungu saba. Sasa mbona mimi langu sirioni? Naamua ni bora tumi kukaza, nipige gasi niache kuregeza. Wananikatisha tamaa kunipoteza, nasi wanavunja wengine mayai visa. Yatapita, yatapita, yatapita ni mapito ya maisha. Yatapita, yatapita, yatapita ipo siku yatakwisha.
Maisha silele mama, oh mama mama, oh mama mama, oh mama mama, yabidi tukupambana.
Ndio ulivyo ulimwengu, kupambana ni wajibu. Hata nibariki Mungu, kila jambo lina sababu.
Yange 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 nipe kucha nyeupe roho yangu nyeupe wala sina mapepe.
Rusha 1-2, Jeb Light 1-2, Kish Bobby 1-2, come on Apiga 1-2, Jeb 1-2, Jeb Light 1-2, come on Kish 1-2.
Yange 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 nipe kucha nyeupe, roho yangu nyeupe wala sina mapepe. Yange 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 nipe kucha nyeupe, roho yangu nyeupe wala sina mapepe.